mane khuluma ngonde man khuluma nathi hayi lokho ngikukhilela ase sabantu insizwa hayi calculator no bala makameno wensizwa khuluma ngonde ma khuluma nami hayi lokho ngikukhilela ase sabantu insizwa hayi calculator no bala makameno wensizwa khuluma ngonde ma khuluma nami hayi lokho Hasa sabantu insizwa hayi calculator no bala makameno wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi Hasa sabantu insizwa hayi calculator no bala makameno wensizolwane uvalo
sanquma amaviyo
singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo wensizolwane uvalo
sanquma amaviyo
singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi
sanquma amaviyo
Bazana man, bamuntu namana.
Hayibo, hayibo.
Bana mangakwazi. Angifuni, angifuni masama ngifuni, angifuni namangifuni. Kuyogcina mina, kuyogcina mina, kuyogcinela mina. Kuyogcinela mina, kuyogcina mina, kuyogcina mina, kuyogcina mina, kuyogcina mina, kuyogcina mina. Kuyogcinela mina kuyogcinela mina kuyogcinela mina wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi wensizolwane uvalo
yena basela umntu wami njalo uzobana ngentiningo wakhe ngiyakhulela ezamzonke ingane
wensizolwane uvalo
sanquma amaviyo
singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi wensizolwane uvalo
sanquma amaviyo
singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo singebangayi wensizolwane uvalo sanquma amaviyo
singebangayi